wavuze ko gukunda bitakibaho sinakugaburira ubwatsi utamubukamo sinakwihomaho reka sinakwirukaho sinjye wavuze ko abakobwa mutagikunda indabo ngo nizijya mu gifureka jye narumbiwe ndabizi mu rukundo abenshi murabihiwe urenzaho ugaseka imbere ari amarira gusa zirara zigurumana niko numva bavuga ndacyari yanigaye tuje itajarajara biza kugora kumfatira mu mahabara sindi nka bamwe bahorana n'inkumi gusa nara playboy mu rukundo sinjya amarara ndacyakuriye imanzi zose muri kigali ndacyari perezida wa zibidayo zinaha benshi mufata nk'intiga ikunda ibyana ucura bwa rurema ntabwo nakora icyo cyaha bakunda kuvuga ko nkunda ishyipo cyane yarengana ko n'umukinnyi wa danje yarengana wavuze ko iby'imwe itera bwatsi yarengana reka ntabwo ndakabandi bakunda kuvuga ko nkunda ishyipo cyane yarengana ko n'umukinnyi wa danje yarengana wavuze ko iby'imwe itera bwatsi yarengana reka ntabwo ndakabandi sinjye wavuze ko izi nkumi zigenzwa na do vuze bigoramye imihoro ishora ibirego nta mbaraga mfite zo guheka igisebo na besti umwe mfite gusa mufite ari nka gahezo sinakugira 001 reka sha sinakugira inshuti umurikiye hikwa ca ibintu byo gukunda namba mbona arisha azagukunda n'ibyaha isaba ubu turapirata umututizi yishe inyamaswa idakenga guhuza se kabiri niri mu gacemba bana b'iki gihe bafite gahunda ni n'abasirimu nibacyambara twatwenda ndacyakuriye imanzi zose muri kigali ndacyari perezida wa zibidayo zinaha benshi mufata nk'intiga ikunda ibyana ucura bwa rurema ntabwo nakora icyo cyaha bakunda kuvuga ko nkunda ishyipo cyane yarengana ko n'umukinnyi wa danje yarengana wavuze ko iby'imwe itera bwatsi yarengana reka ntabwo ndakabandi bakunda kuvuga ko nkunda ishyipo cyane yarengana ko n'umukinnyi wa danje yarengana wavuze ko iby'imwe itera bwatsi yarengana reka ntabwo ndakabandi I've got it.